wecheza unavyoweza weza nikipika na teleza luka luka juu ya meza meza ikicheza na ikazi navokata unanimaliza maliza ninabaki ya gahoi likojaza kukatiza kateza nikishika uchomoi leo 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 mchezo wa video kisalangoro 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 mama kisalangoro 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 tunaluka majoka huku tunaluka viruku kule tunacheza mazuzuzu tunaluka mamisu kule aya nimelewa aya bia nishalewa bia na watoto wakali wakali wenye makalio kalio na washa moto silali silali gondola mboto moto nikiwa geto atali atali na kula dodo dodo wa mkorogo wakali wakali wapaka shedo shedo nimeiona iyo nimeiona iyo nimeiona iyo nimeiona iyo sasambu isambwanda sasambua sasambu msambwanda sasambua sasambu msambwanda sasambua sasambu msambwanda ebu nebua tunaluka majoka huku tunaluka viduku kule tunacheza mazuzuzu tunaluka mamisu kule leo 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 mchezo wa video Kisalangoro, kisalangoro, kisalangoro Kisalangoro, kisalangoro, kisalangoro Mama Kisalangoro, kisalangoro, kisalangoro Kisalangoro, kisalangoro, kisalangoro Kisalangoro, kisalangoro, kisalangoro Kisalangoro, kisalangoro, kisalangoro Mama Kisalangoro, kisalangoro, kisalangoro Salangoro, salangoro, salangoro.